yande joyno wittoddi emin tagui sappo e joyyi nani habaruji ɗinni e fulfulde ɗimin o Mamadou Dianganta on. Kegani fedde sukaɓe e kolo mawɓe gomɓe no jangga nder université, noni ɓe noddi kokkoɓe habaruji gam ɓe burtina haala yaasin dow rafi yettingo aadiji koɓe koƴantaɓe e layre ko wonno watte dow balla koɓe kokkete. Hokko habaru ɓi leydi Mali indirteɗo Hamidou Touré El Hadji, noonni ñande alkamisa o fiyama ɗum ɗo kaɓɓini ɓe ɓattiɓe sojeru mawnugon kan fimo ɗo habaru gon ko o wurtini yaasi dow laawol Facebook. Ɗum waɗini suudu mawnu ndu hokkoɓe habaruji reporter sans frontiére wontiri andiriwoɓe yaasi. Yewtere men pindiɗo hannde ne yeccetakona dow laawol laamu, noonni ko duuɓi ɗiɗi sappo e jeɗɗi, noonni haɗugo ɓikkoye dewo e dewline illa jottaki duuɓi sappo e joyyi, noye fi o wontiri gan ɗum waɗi ɗum waɗe nder leydi men Niger di. Nder surbaɓe mbi en ni sappo e joyyi noonni diwtaɓe jemma nogay e tati yaago nogay e nayyi novembre lewru mum, noonni nder wuro hano Bala Harde noonni e Bague nder commune mo Toumour. Hano tata ɓe kay ɓe sottake nder juuɗe hano Boko Haram, noonni ñande alal nder miccintinol ni dewtaɓe hano surbaɓe noonni waɗa kanani gaɗa hano eruji capanɗe nayyi koɓe joyyi ɓe baroyi hano golloɓe jeetato ɓe campani mo Fora ko noonni. Ɗum ɗo ni har ko ƴewata nder camp de commune mo Toumour, noonni nogay e go'o lewru novembre. Nder laawol gotol gol ni Boso hano cukkaloye goroye noonni kankoye hano ɗiɗoy ko diwta noonni ko jottaki duuɓi sappo e noonni ɓeɓe kamɓen ɗo ni ɓe cottake noonni iɓe dere junngo hano hooreɓe wuro Boso. Nder miccintinol ni hano giidal ngal ministri ɓe watta wakkati warde wakkati ni jeɗɗire wittine ɓe gaɗingal noonni ɓe kaali dow laabi hano denaku joɗɗinaɗi nder région mo Tillabéri, noonni département mo Saye torodi e Téra. Gol laawol noonni koƴagol hano tokkana gaɗa hano kippiteje ɗi ɓiɓɓe wonɓe wonno waɗa wakkati warde wakkati, noonni ɗum ɗo fa hankase wakkati on ɗon ni studio kalangu noddi ƴami noy fi o wontirte heɓi habaru ɗo kando andini hano dow fi on ɗon noonni ɓiɓɓe wuroɓeɓen hara ko ƴewata bi eni gol laawol koƴagal dow fi denako, noonni ɗum ɗo wakkati on ɗon ni horeɓen ɓe kolli wideni habaru hano heɓaka dow fi on ɗon ko heƴata hano himɓe. Layre wattane dow filla hano kokkal mbi en ni balla ka sukaɓe e école kokkete noonni ko ƴette bourse noonni e saɗara maji gon koɓe tawra noonni. Ɗum waɗini ɓe noddi kokkoɓe habaruji ɓe ɓurtini andinore maɓɓe yasin kegal nde noonni ɗo nder galluñama. Secrétaire général mo fedde sukaɓe e école mawɓe ɓe université Abdou Moumouni Diofo Arifa Hassan noonni o holli jaadimin Moctar Mahamadou.
Ça fait aujourd'hui 5 mois que en tant que comité
lebbi joni handen ko minen ardibe fedde jinganore jangobe université gonno jahano garta ko watta te jande amin de to daro lebbi tati duni ko min kalduno e ardido gomnati leydi Niger. Min kaldido e ministre kawjido jandeji mawdi der ko min jami ardido gomnati o wi'i ko dow ko yawi kan jabutomi amma fa warde handen wala ko wi'imi cede amin de min tokkata gomnati kanni min jami be joba min jami du laabi de ministre amin e ardido université amin o adi yewtine pondite gan ɗi nafata himɓe jangoɓe ɗuɓɓe wi'a itte gam gomnati wi'i kan wawa adi dongal
ma.
Nani haala ka mbi en ni bandimi Moctar Hammadou waddani min laawol gol hooreɓe ko kawji ɓe filla jandeji galluñamayi ɓe jangirɗe hano potorɗe noonni ɓe joɗɗini sappo e joyyi lewru novembre hano witti noonni. Galtol teni école noonni to tilsine noonni ɗum ɗo to tilsina e sukaɓe école fuu nder jangirɗe galluñamayi nder kulle hano gadduɗe ɗum waɗini hano yaaro mbi en ni yaaro Abdoullahi noonni hoorejo hano hoorejo jangirɗe ñaame de noonni o wi ardiɓe jangirɗe gon no haɗa han sukaɓen natugo classe noonni nde ni wattaki hano kaddule école. Nani ko Adama Dawaci waddanimin.
Beaucoup de parents d'élèves se plaignent du
Abiraɓe sukaɓe jangoɓe ɗuɓɓe gonno boytoro dokoreɓe jangirɗe gonno gaɗa dow filla teni l'école om woɗinimɓe kala wiide du ko ittol ceede no nder mum eɗum waɗa ko sukaɓe ɓe gala teni nde jeeyi l'école bandiraɓe mum jaltino ɗum e faddude jande nde sukaɓe ɓen ɗuuɗa nder jangirde ɗe nden ne jiiɗa ɗum waɗɗake kañum waɗi komin mbi ɗarne fondite fa woɗa fondito gol de woni goduɗo teni mum l'école no wawi waddude basi foala nder mum mola du tilsinaka no waɗi laabi koƴaaɗi e jukkude yimɓe saliiɓe gollirde e laawol ngol. Misali ndeni mawɗo janngirde salake tokkude laawol ngol hooreejo Sarusi Kawjiiɗo janndeeji région on wi'i on no waawi ittede ardangal ko yonayi yaare to suudu kiite.
Aso e peteni fedde hano kawrital pelle kawjiɓe e jande lobbere heɓo non ni yehi to pottal hano gaɗangal lewru wittinu hano Nepal non ni ɗum ɗo hano sigila dow lawol jande ko duniyaru non ni leydi Niger no tawra no tawa nder hano konseyeɓe leyɗe men ɓaleɓe non ni horejo aso pete non ni e pete non ni hano Alasan Aboubakarin non ni o holli weltare ɓerde makko non ni dow ko ƴewata gol lawol o watti to dane yaago e ministre kawjiɗo e jandeji leydi non ni nani ko bandimi non ni Moutari Mahamadou waddi.
Fedde aso EPT yehi to hawrino mawne waɗane gam ƴewtinade laabi jandeji. E lawol ngol ɗum min keɓi natude fedde leydi mawne jinganore laabi jandeji nder leyɗe Afrique. Bandimi Ilyas Al Husseini kan suɓa denne weltare mawne non to amin weltare mawne du non to ɓiɓɓe leydi Niger fu. Ɗum ɗum waɗi komiɗo watta dane e ministre kawjiɗo jandeji leydi jaɓɓo yaadu yeeso amin du no wuɗiri. Ɓe ɗiɗo tefi nokkure de ɓi leydi meɗen on kan heɓi botanɗe 15 oto heɓi 9.
Donc c'est vraiment une fierté.
Ko wattani ɓiɓɓe leydi men Niger ɗi kamɓe kemenayo e capanɗe joyi e goo noon ni dilloɓe leydi mum eno jaha leyɗe yaasi noon ni e himɓe jeegoo gon noon ni ko ɓiɓɓe leyɗe men ɓaleɓe noon ni hano diwama leydi Algérie ɓe gari hano mbi'en ni ɓe gari hano ɓe gaddama hano ñande Allah noon ni wuro Agadez hano ɓe wernama nder cakantaraji wuro gon noon ni nder hoggo go howaka noon ni ndelle de ndenama ndi ƴewama noon ni hano denako maɓɓe ano tabbintinayi gam ɓiɓɓe wuroɓe gonko hoolaka no wawa natude nder maɓɓe noon ni nani ko bandimin Moussa Mamman hokkimin.
Rewɓe woɓɓe ɓadiɓe banggere nokkure to soƴƴitaɓe leyɗe jippina ɗon nder jemma ɓe jahata to ɓe nimɓe koɓe takkitorto woni e yaade sodoje are ko tawa ley guineji ɓe nimɓe soƴƴitaɓe.
Min sodude la bache qui rit neban hoore ene beele ɓandu na burnu waaw kam waddi kam to jo 1 rubele 1 min gari de inɗe himɓe no binde ɓe binda inɗe amin gam ba neɗɗo no yiɗi hoota nde wala ceede wawa hooti minen yaade wuro ni min giɗi.
Baadu ko polisiji no tawa ɗon domon nde nokkure no tiiɗi fuudu nder jemma ɓuri ko saabi ɗum ndu woni rafi gaɗano nokkure nden hoggo no Issoufou Boubacar goto tawaɗo nder fedde kawjinde soƴƴitaɓe leyɗe mo région Agadez wiri
du moment où
ko ni waɗi nokkure nde wala kogol ɗum wawa andi moye wari moye wurti misali jemma ndenne rafi kogol gol ni woni no waɗa min keppa andude natoɓe e ɓurtotoɓe kaden ndu deni polisiɓe keɓake daro he dammugal kogol gol ɗum hoynannomi.
Fedde hawjinde filla soƴƴitaɓe leyɗe nde Agadez nde no e milɗe ko hooreɓe ardiɓe no koƴanan laabi e renude rewɓe e sukaɓe laatiɓe kamen ɓuri ɗudde nder soƴƴitaɓe ɓen.
Suudu kokkoɓe habaru hano mawnu noon ni RSF noon ni hano ɓeɓeni ɓe kolli metta ɓerɗe maɓɓe dow piiɗe ɗe hoorejo suudu hano habaru gon noon ni mo leydi Mali waɗana noon ni nder habaru moɓe burtini hano ñande altinoon ni ɓe ƴami he hooreɓe ɓen gaɗa taykaki hano dow hano gaɗuɓe fi bonɗo o noon ni gam ɓe piire e sawru gacce noon ni wakkati on ɗon ɗo nibini en ni hano bandimin Oumarou Hamma kan janganimin talkurudun.
Hamidou Touré Aladji hoorejo suudu habaru inditirandu Mali Mediacom alkamisa wittine ɗe o nodda to bureau colonel Abdoulaye Makalou secrétaire général fedde hawjinde hitanade yimɓe e fonnude ko ɓiɓɓe leydi caggal ko tumira wurtinde habaru e wiide fedde nden wala ko nafiri leydi o kokko habaru tabintini e wiide ko gardi koruɓe colonel o piimo waɗi du tilsinimo e yarude calbe makko wakkatino nde o wonana imo ƴamtine colonel Makalou famminiri suudu hokkore habaruji leyɗe duniyaru wiyetendu reporter sans frontiere o wi o koƴo habaru piiɗe fuu woni waɗanaka colonel woni kenga altinere woni ko wurti addangal fedde nde waɗi du o haali e wiide ko gacce ɗe wiya o waɗi ɗe to laato hunde konimɓe jancirta fedde nde
nder Banjul ni hano gallure mawne de leydi Gambi non ni handen e jango horeɓe leyɗe men yannange non ni ɓe pottan gam ɓe kala dow fi hano nema non ni mo radio hano France andini non ni ɗum ɗo wakkati on ɗon ni ko watta himɓe hano millionji nayi e feccere non ni kamɓen hano dafi ke ƴorna nema yata yottowo non ni yaago kantol hitane den non ni deni hano hakkilaki dow ɗo yaago hano duuɓi ɗiɗi sappo e jeenayi non ni himɓe no ɓeydoyto fa yottowo hano himɓe millionji jeenayi non ni no isifu hano bawa non ni gollowo nder fedde hano sils non ni o andini dow hano radio mo France non ni saɗara maji ɗiɗo to kana gaɗa hano mbiyeni baylol wakkati ko hewtoto himɓe wakkati warde wakkati ɗum ɗo har ko ƴewata yoro e fa hankase wakkatiji gondo diyan yata ɗuɗa fa mbiyeni ñamandeji nage seedi yaha mawa
fina tawa jamu e cellal fijoji pirtor ɓalli e golleji ko
ñande fuu dow studio kala ngu yewtere pindinon
ƴuwde altinere fayade aljumare e ɗengal bellare yande joyyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyyi e mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyyi e mintaji capannayi e ɗiɗi e germare yande joyyi e mintaji capanɗe joyyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kala ngu yaadu leydi Niger.
Ɗuɗal ni hano ɓikkoye dewoy non ni no dewline caka jande maɓɓe non ni ɗo nder leydi men Niger di non ni gaɗa lawol laamu joɗɗinago ko hitane duuɓi ɗiɗi e sappo e jeɗɗi non ni ko haaɗi ɓe dewline illa ɓe jottaki duuɓi sappo e jeego ɗuɗal dewlinaɓe ɗo ɗuɗal maɓɓe dewlinama illa yottaki noon gam heɓugo fama jaadimi noon ni Mariama ano jello kenda non ni o yilake nder janguirɗe hano nani ko o waddanimi
zam jangirde collège gonnon tawane ton gudel der huɓere ñamay to sukaɓe jangoɓe dewlinaɓe re'ata tawa fa ɗum fuɗɗi hulƴinde ardiɓe jangirde de Abba Halidou ardiɗo jangirde den.
Je n'ai pas exactement.
Mi jogaki dimmo on fuu amma sukaɓe rewɓe jangoɓe dewlaɓe no heewi nder jangirde amin nden nangude classe 6iéme warde terminal ɓuuri ndeni du ƴeewama ɗuɗal maɓɓe fuu no wondi e saɗorma gam ɓe mbawta tokkitade fuuɗiɗi ɗum ɗo no wadda saɗorma far jande maɓɓe nde sanne
académique
kangay koɓa janguinowonon nder zam o wi'i ko suka debbogom jangowo nder classe makko duuɓi mum sappo e jeegom lebbinayyi ko lokkol naata dewlina.
J'ai enseigné.
Mi jangini suka debbo classe terminal nden kanko ɓuuri wawde imo wara nder tato aramɓe ɓen nde keptol waɗama amma ko sakkiti laasi mbimi o wala imo tikkinkini e jande ƴamum janguinoɓe woɓɓe e wiide ko jande suka debbo o soƴƴitorake ɓaawo ɓe mbi kamɓe du ɓe tayka keɗum nden bandiraa makko mbi kan e monsieur anda ko dewlama noon
se marier
sukaɓe rewɓe dewlinaɓe gom bani ko non tawa nder suudu jande maɓɓe no hen hano no suka debbo gom mo duuɓi leso jangowo Isa Beri gom haaliri ɗum duuɓi makko sappo e jeɗɗi ko o dewlina omo wodi suka goto
isi jangirde amin de min naratana yande jeɗɗi subana min jippo yande jeego lasara minen godi nder ñalowma poytiri e ruji ɗiɗi nder jande duuɓi tati ɗi fuu mi heɓay saɗarma nde hitane arano on kanke ume saɗarma ɗum ɗo mi faɓɓini gam mi jottitiɗo wakkatiji gom miɗo yaaha eto lokotorore deni mi jippake yande jeego o mide kan hirane am far yande jeetati mi jangan kayyeji am yaago yande sappo e go'o mi ɗaano
e giɗa kangay koɓa janguinowo o dewlinol sukaɓe rewɓe jangoɓe no hani saroɓe sukaɓe ardiɓe janguirɗe e janguinoɓe fuu joɗo ƴewtino ɗum ko watta suka debbo jangowo fuu mo heɓay bak mum to dewlini kaden du o wi'i suka debbo fuu waɗa duuɓi sappo e jeetati to dewlini
ɗoni min darnatto on habaruji men e fulfulde Saydé Lan ɗo hollimin jango min gaddan habaruji gon e fulfulde
studio kalangu
nder galluñemey
do radio alternative
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi toɓɓere e nayi fm
do radio amfani
lamba hembere fm
maynasorwa
do radio mangari
lamba capanɗe jeenayi e joyi toɓɓere e goho fm
birni gawre
do radio marhaba
lamba capanɗe jeenayi e joyi toɓɓere e goho fm
dolbel
do radio gorwol fm
lamba capanɗe jeenayi e joyi toɓɓere e goho fm
sayi
do voix de la tapoa
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi fm
mayayi
do radio anuri
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi fm
tamaske
do mouriar karkara
lamba capanɗe jeenayi e jeetati fm
bouza
do radio takarkara
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi fm
Magaria
do Radio Kitari Lambe Hembere Go'o Toɓɓere Joyi FM
Studio Kalangu Yadu Leydi Niger
Studio Kalangu